lucky one, you don't miss. You don't
miss. Tim, that shit crazy.
Yeah.
Suchafa sunama sutamna lucky susjonge la panzi. Ewa bantu bate kuwa usazu be ilute pomini. But as long as usaphila, you can prove them wrong. You can prove them wrong. God is upon you, my son. You can prove them wrong. Suchafa sunama sutamna lucky susjonge la panzi. Ewa bantu bate kuwa usazu be ilute pomini. But as long as usaphila, you can prove them wrong. You can prove them wrong. You can prove them wrong. God is upon you, my son. Ooh,
Nkosi, ndingunyana wakho ndiguqa ngedolo, xela umzekeseke. Nkosi, ndifuna ukuthi kwanele ndivuyise uSathana. Nabandithakathayo ndingakwazi uvusela mikhaya. Ndifuna wazi ukuthi akho mntu ndifunayo emhlabeni, mahlawumbi ndifunwa nguwe emazulwini. Nkosi, usibukele iintshaba zabazali bam zihlukumeza usapho lwam. Ndithandaza lo mthandazo ndifuna nakumi idlule le ndebe, mayidlule le ndebe. Mna ndihlala ndikhala ndilala nenxeba kwintliziyo libuhlungu njengezinyo libolileyo. Nkosi awunasizwe yi-fake friend man, manditshise le bhayibhile. Awungomsindisi awungomncedo empilo yam. Dala ndikhala ndilila, dala ndilala ndilamba, dala ndihamba ndicela amalizwi ebantwini. Abantu baveske benze intlekisa ngentlupheko yasekhaya. Kunzima mbukele ndisifa, ncane ndithathele rope ndizixhome ndife. Mbukele ndisifa, inxane ndisithathe ndizise kuThixo.
Suchafa sunama sutamna lucky susjongela phansi. Aba bantu bathe kuwa usazu be ilute pomini. But as long as usaphila, you can prove them wrong. You can prove them wrong. God is upon you, my son. You can prove them wrong. Suchafa sunama sutamna lucky susjongela phansi. Aba bantu bathe kuwa usazu be ilute pomini. But as long as usaphila, you can prove them wrong. You can prove them wrong. You can prove them wrong. God is upon you, my son.